It is 3 o'clock here in Richmond, Virginia. You're listening to WRIR. It's time for Ambiance Congo. Welcome to Ambiance Congo. My name is DJ Doughty, a.k.a. David. My name is David, a.k.a. DJ Doughty, however you want to put it. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. And Greybeard will be joining me at 5 o'clock for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds. Coming up at 6:30, a memo will be here with the African Youth Center portion of that program. Let's start off with something that I like this band a lot. I think they only put out one CD. It came out in 2002. The group is Bana Poto Poto. Poto Poto is a quarter of the city of Brazzaville. And it's a quarter in which all kinds of different people live. And people from all over Africa, Malians, Togolese, Congolese, all kinds of people live there. And so this band has called themselves Bana Poto Poto, or the Sons of Poto Poto Quarter. And they put out this good CD a few years back. It's called Matiti Mabe. We're going to hear a track off of this one, all about life, la vie. Stay tuned. We're going to have some Franco and OK Jazz. We're going to have some LPs. We're going to have some Frontal of Orchestra Vundumunda coming up. All kinds of good stuff. Stay tuned. Requests and comments, always welcome. Area code 804-649-9737 is the number.
Oh, Balise Jussa, très fort, New York. Fifi Kole, Liti Kole, Boyoga Bokilo. Eloko esalinga pasi na libala oyo, kaka mama botayo motema mabe. Po oye ba mabe a mama na yo, basi boni ovanara bango. Jean.com, na Gimpese. Roger Maokola. Elo kwensa liga pasi na libala oyo. Kaka mama bota yo mote mama be. O oye ba mabe a mama na yo. Basi boni ovanda na bango. Adamo Alingweni. Maître Shumulai. Na bo manzo tompo na vanda na yo na bolingo e. Mote meko betanga noki Susieko salanga ina mote manami bomae Oyo salinga eleki Ozuelinga mbana kamarado ya nyenso na yo Oyo tozala kiko pokolo Papa nani makite Nyoso se nanzambe
Bobinati, River Masaki, Rock La Claire.
Bokilo yo mabe,
yo mabe.
Bokilo yo ndoki,
olukeli ngaliwa.
Bokilo yo mabe,
bishu mama elise mama.
Bokilo yo ndoki,
tuna mama na yo tangwa zala ki epa ya papa na yo. Eske familia papa na yo basala kaye bongo. Sala yo te o Ko sala mpe mwana moninga te o Jili mubenga
Bokilo yo mabe
Oche bala wapi
Bokilo yo noki
Sele chipi na sabien
Bokilo yo mabe
Didier Biblos
Bokilo yo noki
Emeri matabisi
Mama bokilo uta Koma nandako na biso Libala ekota milondo Mbongo nanga ya mosala ya menage Yango efutela ye biye ya poto Yango ye kobo manga ye Ebebi selinga libala Kanete kula faraway Mami la douce Rigo Makengo
Bokilo yo made
Princesse ki ambukuta ya Serge na
wez Bokilo yo
Olukeli ngaliwa
Bokilo yo mabe
Na bebi nzoto mpamba
Bokilo yo ndoki
Bani ngana mabala bosala keba bomonye Eloko ezwi ngana libala lelo yo bomonye
Bokilo na bandaka kotinde la mosolo Tongo pokwa Kokani sayena susi
E komi e poto Banda swine nga ye Enemi na yenga Moto afutela ye tike Mimi tuluku Blande pifulu
Top model
Bokilo yo mabe
Jean-Jacques Loabea
Bokilo yo ndoki
President Dom Nalil
Bokilo yo
Pasia pama, toko nyoko makampona kulingi la babu kilo Suka mula, resulta na yango Se divorce
Bokilo yo mabe
Simo kalwila
Bokilo yo ndoki
Ale kutoma
Bokilo yo mabe
Radio mange mbobo panza sangu
Bokilo yo ndoki
Gilles Bavon Mwambo, le grand monsieur de Paris.
Bokilo yo mabe.
On bukele ngaliwa.
Bokilo yo ndoki.
Na kufa mpamae.
On bukele ngafisa ya liwa.
Titile Valoa. Tonton Das Mampuya. Emily Kinkela. Germain Gobila Moro Spencer Bana Suisse Claudine Matad Lenzo Lucable Dakar Allez va-t'en tout Alec Thomas Bosco Ngoy Oka Petit Nanga Jama Chuda Yerba Yika voiture Voiture gata
kana cousin.
Partagez,
ngai na zangi mbongo na ndako, na saleli yo komisyon bandeko papa. Ozwi mbongo tango ya kokaba, partage ma beo. Ya yombongo soki ya bolokie e pa ye uta to e bateo ye
partagez
Landa yo na banganda ya Saint-Poli Kuna bako kuta yo okomi Saint-Nicolas Mosala koka bako kaba e
Kabaka e kabaka e kabaka Kabaka e Ozwa polo temone o na sinengale E pa yo zwa ka yango to ye bate O boya koka bambongo e Ya yon bongo mpo ebi ma papa Baku mbe la yon bana ya bijon Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, e Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, e
Misala nyon son sala kanaba ninga Baninga mosala na bango ko regrete Partage na yo ezala kamabe Kasi yon bongo mingi na ndako okabate
Partage o, partage o, partage Partage o, o Partage o, partage o, partage Partage o, o
Foire bandaka na mwa de juin Bandeko, ya yon foire bandaka na mwa de janvier Soki to komi le 31 décembre Ya yon bongo esi la teka kaloko la pompie
Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, e
Sasa kotambola na Mercedes na Jaguar Awa na mpoto bana bakata chauffage na mai Ozali kotinda bango na liberté bazali na no ba mineur
Partage o, partage o, partage Partage o, o Partage o, partage o, partage
Thank you.
alongola sapato asambela liboso ya bougi soki asambeli asambeli nsima na yango okopesa ye mbongo fini mochopo
Partagez, oh, partagez, oh, partagez, partagez, oh, oh. Partagez, oh, partagez, oh, partagez, partagez, oh, oh.
Ya yon bon garçon qui a mieke, ya mieke. Olinga kola disa banana yon a moisite. O beba kumi sakayo zanina mon solo. Wana moto na yo e komi li panga
Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, e Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, e
Ya yombongo kaka ya sango Fami na yo azwali kambo yo monana te Soki li kambo esili Si mayo oye komona na mbongo ya miyeke
Partage o, partage o, partage Partage o, oh Partage o, partage o, partage Partage o, oh
Ya yo mbongo soki ya miyeke Biso toye bate o, oh Ninga mbongo e ya yo mbongo mosala ko pepe ko pepa e
kabaka e kabaka e kabaka kabaka e e kabaka e kabaka e kabaka kabaka e e
ya yo mbongo biso toye bate opere ko kabela bakoko basala sempoli Bangonde passe per la mbongo na bandekoi Kabaka e e
Partage o, partage o, partage Partage o, oh Partage o, partage o, partage Partage o, oh
Baninga okola na bango bandeko Senga yo serviso salisa bango te Koko makaka koka bambongo Na banganda yo soba yeba yo Yo se Nikola
Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, e Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, e
Kabela kabaninga Tango ya makambo Mokolo yo kozwa likambo Bango batozo ngisa Oye bimbongo ezali moselulu Mokolo kokufa mbongo ekotikala papa
Partage o, partage o, partage Partage o, oh Partage o, partage o, partage Partage o, oh
Malamwe Kofinga bango tempo yo komina monsolo Monsolo yango to ebie pa ye utakate Otondisi na chambre
Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e,
Miyeke Senengale apesa yo polo tomone Toye bisiko yo sekele na yo Mbongwe utaka na polo tomone
Partage o, partage o, partage Partage o, oh
Yeah, Franco et les Tout Puissants OK Jazz, along with Joski Kambukuta singing Partagé from the double LP Tout Faux, Tout Flamme on the Shock label, Franco's own Shock label. I love that song. Nice 12-minute cut of just, you can't stop dancing when it's on. And great pictures on the cover of this album, by the way. You got Franco just licking out on the guitar on the front. And on the back, we got Joe Sex with his shirt ripped open, smoking a cigarette, looking really debonair. And inside, there's all on the gatefold, there's all these pictures of the rest of the band. Michelino, Pela Simba, Armando, saxophonist, Mata Lanza, Balfi the drummer, all kinds of cool people on the inside of that album cover for you. And before that, we heard from Matilu System and Joski Kambukuta from the CD Chiffre Toi, which came out a few years back. We heard the song called Message d'Amour. And we started off with Bana Poto Poto with their CD Matati Mabe, which came out in 2002. We heard the song off of that one called La Vie. It's a public service announcement. Let me read this for you. RVA MakerFest returns to the Science Museum of Virginia Saturday, September 24th from 10 a.m. to 5 p.m. at 2500 West Broad Street. This free, family-friendly event features interactive demonstrations from over 100 makers from around the region. You can learn more about science, art, technology, engineering, fashion, and sustainability while supporting your local innovators, educators, and small businesses. Food vendors will be there too, and you can learn more at rvamakerfest.com. And I'm going to let you know, just on my own here, that yesterday I went to see the Romery Bearden exhibition at the Black History Museum and Cultural Center here in Richmond. I loved it. It's a great show. All right. If you like Romery Bearden, you like Picasso, you know, it's just great stuff. All right. Let's play some more music from the Franco and OK Jazz family. This one, this CD was made a few years after the death of Franco in 1997. There were two different factions that started in OK Jazz. One was Joski and Matilu and Cimarro, and the other one was headed up by the singer Yulu Mabiala. And this is his CD. I think it's the only one they did. It's called La Relève. And we're going to hear a track off of this CD called Vizetti.
PDG Pacheri, Toputana, et pas à maman Hélène, le Bobo y arrivera.
Kayo komona e Bosco Boble Efimo Chombero
Monte mande a moto Sanduku ya makambo Na mesene ki komomba Lelo e bimi mama
Bob Maswa
Lobela na verite Soki na longola Monte ma pona boyo Osambona mi Bato mama
Chino le grand
Serma ya bolingo na miso abato Kondi maki mampasi Tebi sengo nanga Naboso mele tole izelo Bayo Lelo zibo mengo Mwina kisasa ikosi yo
Cosmos Motema ya nunu lomboto
Mosika osalie Na yo kise na sango Bali mosusu na pesi omelesi
Ida na okapi na koya
Osala la vie kasi kombo sanate na motema na yo anatoboti kasoi
Vieux bipok na mama leke Olingwa solo solo
Yvette Mugenga na Françoise Kiti
La messe n'est qui combomba Et l'eau est bimi mama
Fefe l'ambassadeur
L'obéla ma vérité Sokina l'ombola Monte ma pona boyo Osambona mi soa bato mama
Betty mon amteba
C'est ma yaboli
ma passe et puis c'est qu'on en a la bosse qu'on belle et
Jaguar Wana ya nouvelle là
Bana.
Oh, sala la vie, assis comme sanate, la monte manayo, bana to boti kasoi.
Ya filoé,
Belvedere, wapi, yagas, sap,
tira kaï.
Coma boyo, sombelanga e sapato teu. Puta na coma boyo, sombelanga e kimbundite. Ninguém na coma boyo, kumbanga tá na sorte teu. Mimi matondo e na lelilo la moca soye. Bolingo,
risala ta se boye mama.
La lingui o bolingo e.
Etonda ne va surprise.
J'en citais là, moi la côté voilà.
PDG Pache, tout le monde est là. Et pas ma mère Hélène, le groupe est arrivé là.
Banda kangala tango musu.
All right, that last track was Belly Steve, Les Soirs, Mariana, along with the orchestra Minzotto from an album simply called Belly Steve, Les Soirs, Mariana. Two sisters singing there. We heard the song called Tulante Yamenu on the Mamindo production label. Before that, the orchestra TPOK Jazz of Yulu Mabiala with the song Bizetti. This next song goes out to my friend Naz Okoko. He wanted to hear something from Tabu Frontal from his LP, The Return of Lessa Lawson. Let's play the first track, Sala Molende.
mokele na fuka ya muntu ve Mama salise mobotie Abotaka motema ya mwana te Moto na moto Tango ya akota maka Azala kana chance na ye Nandenge na ye
Mama salisse mon